or be tight.
Chico boy. The Flash MC
and GC
Bagenko Eminem TZ.
Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke. Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke.
Unajua baby wangu tu na mimi tu ni wako. Usisikilize maneno ya watu. Unajua baby wangu tu na mimi tu ni wako. Usisikilize maneno ya watu.
Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke. Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke.
Baby misikilize, tangu wewe uondoke, moyo wangu my baby bado nakuhitaji. Baby nisikilize, tangu wewe uondoke, moyo wangu my baby bado nakuhitaji.
Tangu wewe uondoke umeniacha mpweke, umeniacha teseka masele na pombe. My baby unataka niko kwenye moyo ni wewe, simtaki mwingine. Swali niji uli nimekosa nele Nikolazi chochote maneno ya wapamchi na toni na yuli komisi kile please baki male moyo wangu wabusi nitende mahali kwa mwenye kwangu mimi nikikome usintende kivihu matambue kwangu wewe mahali tuniache nikonvi ganja hadi nyele we kama kite mimi mwana ni bebe mimi mwana ni bebe
baby misikilize tangu wewe uondoke moyo wangu my baby bado nakuhitaji. Baby nisikilize, tangu wewe uondoke, moyo wangu my baby bado nakuhitaji.
Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke. Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke. Mkuki kwangu luwe kwa binadamu mchungu. Hey yeah. Oh my baby, watu ni wabaya, watu ni wabaya. Mkuki kwangu luwe kwa binadamu mchungu.
Baby misikilize, tangu wewe uondoke, moyo wangu my baby bado nakuhitaji. Baby misikilize, tangu wewe uondoke, moyo wangu my baby bado nakuhitaji.
Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke. Uko wapi my baby? Uko wapi my baby? Nimebaki mpweke.
Santirio EDK Chifu wakilisha babake wakilisha pamoja sana
Obi Tachi
NGC Record.
Bado nakuhitaji.